Fatality music.
Yo, I told you, bro. Make sin. We can do this, man. From the darkness. Fuse up.
Medicine selector.
Na kushika mkono baby leo twende wote. Na hizo high heels za kulinda usidondoke. Everything that I'm doing, I do it for you. Girl, just do me and do me, sina jerujo.
Pole pole usijali muda. Tutafika, tutapanda huda. Hika, nitutacho fika. Middle, fingers are red on my trigger.
Iyo ngoze mangontrol. Nimbo hii ni dedication. Umenisevu kama sola. You're the best creation. Iyo ngoze mangontrol. Nimbo hii ni dedication. Umenisevu kama sola. You're the best creation.
When I see you, when I see you, when I see you, when I see you,
I do a hang with Taki Kutu on a siku zote. When you joking now, what you want me to happen is zote. Baby, kweli unanivutia. Mwesi choki kukuangalia. Na kwa kona kwa mtoto baby mimi na kuti.
Sema na chotaka ni eleze.
Wagine wagini tabina kuwa sisiki.
Sisiki baby.
Pole pole usijali muda. Tutafika tutapanda huda. Hika nitutachofika. Middle fingers are red on my trigger.
Iyo ngoze mangontrola. Nimbo hii ni dedication. Umenisevu kama sola. You're the best creation. Niyo ngoze mangontrola. Nimbo hii ni dedication. Umenisevu kama sola. You're the best creation.
When I see you, when I see you, when I see you, when I see you.
You're for me, baby. I need your loving. Listen, I wrote this song for you. Baby, hold me.
I need you in my life, sana. Call me happy there.
Pole pole usijali muda. Tutafika tutapanda huda. Hika nitutachofika. Middle fingers are red on my trigger.
Iyo ngoze mangontrola. Nimbo hii ni dedication. Umenisevu kama sola. You're the best creation. Niyo ngoze mangontrola. Nimbo hii ni dedication. Umenisevu kama sola. You're the best creation.
When I see you,
when I see you,
when I see you,